Marcel Rudatsimburwa tukivuga ikibazo cy'ishimutwa Yoweri Mutabazi na somye nguru yose muri New Times aho bamurega ko ari we wese nyuma y'ibisasu bituruka mu Rwanda kandi akorana n'ihuriro nyarwanda. Yoweri Mutabazi warindaga Perezida Paul Kagame aravuga ko yakoranye n'umukoranaga n'umutwe wa FDL na RNC kandi aribo bakoranaga na FDL mu gutera ibisasu mu Rwanda. Sinzi iyo nkuru niba uyizi, ariko niyo propaganda ivugwa mu Rwanda ku ifatwa rya Yoweri Mutabazi ko yakoranaga n'umutwe wa RNC no gutera ibisasu mu Rwanda bakorana na FDL. Hari icyo watubwira nko kuri aya magambo ya propaganda ari mu bitangazamakuru byo mu Rwanda?
Narabisomye n'uyu munsi, nabisomaga njyango mwasomye inyandiko yasohowe na n'uyu mutwe Human Rights Watch, uburenganzira uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wabivugagamo. None se ni propaganda koko? Itabaye propaganda kuva iyo n'indirimbo yo agatsiko kakaba karirimbye ngira ngo imyaka itatu yose ishize. Igisasu gituritse baravuga bati ni bakayumba, ni bakaregia, ni RNC. Kandi mu kubivuga nta n'umunsi n'umwe abantu bo byagiye banavuga ngo bafashe, nta n'umwe baracira urubanza ngo agaragare mu rukiko bamushinje nyine ko afatanyije na RNC ngo abo bantu banabo bagaragare ku mugaragaro yuko ibyo bintu baregwa koko batange n'ubuhamya cyangwa hagira abandi bashinza. Ibyo ntabwo byigeze biba. Kandi impamvu bitigeze biba nuko baba bafite isoni yuko badashobora kuzana abantu nk'abo ngabo, uretse ko mu by'ukuri nta n'isoni bagira kuko n'ukuntu byagenze mu rubanza rwa rukiriho rwa Victoire Ingabire, president wa FD Nkingi, n'abantaganda bari mu munyururu na Badeo Mushahidi, bene ibyo bintu byo kuzana abantu bashinja ariko mu bintu bidafite ishingiro, ubundi ubona ubutegetsi butagira isoni. Abo bantu rero bavuga ngo ni RNC ituritse ibisasu, mu by'ukuri nta ni ibintu bidafite ishingiro, ni ya propaganda nyine bamenyereye, kubera ko intwaro zo bari bafite zo kurwanisha muri ibi bintu tumaze imyaka itatu hafi zose zisa nk'aho zabashiranye. Icyo nicyo basigaranye cyo guhora bavuga buri munsi. Icyo bavuga ngo RNC ngo ifatanyije na FDL, ibyo ni nk'iterabwoba, ni nka ririya terabwoba mwabonye Kagame n'agatsiko ke bakoresheje kuri Kikwete ngo kuko yakoze ishyano ngo akavuga ati nyamara ikibazo cyo mu Rwanda n'ikibazo cyo mu karere kizarangira ari uko ubutegetsi bw'i Kigali buganiriye n'abafashe intwaro kuburwanya, bavuga FDL. Ibyo ngibyo rero ni nk'iterabwoba nabo bashaka kudukoresha, kuko nongere mbivuge kandi mbivuge ku mugaragaro, ari Kagame na bagenzi be bacyumve, Kagame n'agatsiko ke ari n'abanyarwanda bose babyumve, abari mu gihugu no hanze y'igihugu. FDL turayishaka, turimo kuyishaka, abayobozi bayo tuzabashaka, tuzayishaka nk'ukuntu tugerageza kuvugana n'amashyaka yose ari hanze arwanya buriya butegetsi, n'abafashe intwaro nabo n'abanyarwanda tuzabashaka, kandi tuzaganira nabo tugamije iki? Ikintu kimwe, kureba uburyo twarangiza ikibazo cy'u Rwanda mu nzira iciye ku mahoro kandi ikibiciye mu mahoro. Kandi n'impamvu tugomba kuzavugana n'abanyarwanda bose ni no kwibaza n'ibindi bibazo bitatu, wenda bibiri, reka mvuge ibyo bibazo. Icya mbere ni uko ubu ngubu tutangiye phase yo kubwira, ngira ngo muzabona inyandiko mu minsi iri imbere itari ya kera, tubwira ubutegetsi, tubwira Kagame ngo Kagame wemeye kuganira n'abanyarwanda batuvugana rumwe nawe, tuganire kuri ibi bibazo u Rwanda rufite kimwe, bibiri, bitatu, tuganisha kureba uburyo byarangiye duciye mu nzira y'amahoro. Tuzabimubwira ku mugaragaro, tubibwire n'amahanga ukwezi kumwe, ukwa kabiri, umwaka umwe, umwaka wa kabiri. Ibyo ngibyo tuzabivuga ku mugaragaro. Wenda hazagira igihe koko Kagame n'agatsiko ke batekereze yuko wenda ko ubwo afite umuryango nawe, nabo bakorana nabo ko nabo bafite imiryango, bagera abo bacishe mukuri bavuge koko bati mu kurengera n'inyungu zacu n'iz'abana bacu n'abuzukuru bacu, reka turebe ukuntu twaganira n'aba banyarwanda bandi, turebe uburyo twashakisha inzira yo twese tuzabana muri u Rwanda. Ibyo tuzayimubwira, tubivuge inshuro nyinshi. Kagame niyanga kumva iyo nzira y'amahoro abanyarwanda babyumvise abanyamahanga babyumvise agashoza intambara ibyo nanone nta gishya kirimo kubera ko ni ibintu duhora tuvuga no kuvuga yuko abo bantu bose turimo kuganira nabo abanyarwanda babo mu gihugu hanze yacyo abari mu mashyaka abafashe intwaro no kuvuga ko nk'abanyarwanda bizaba ari uburenganzira bwacu bwo kwivuna umuntu ushaka kugumisha abanyarwanda mu icuraburindi ibyo ngibyo rero impamvu Kagame agikoresha nka mu cyongereza byita blackmail ngira ngo mu gifaransa mu cyita chantage ubwo ni nko kuvuga ngo nakomeza avuga ngo FDR ngo ubwo abantu baragujya umure bavuge reka 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 ntawe twebwe ntabwo dukora na FDR nabimenyere nk'ukuntu avugana akakoresha FDR nk'ukuntu yagiye ayikoresha nyine akavanamo barwara kabije akavanamo wa Jerome bamwe akabagira abareberera imfungwa za bene wabo abahutu bene wabo ubwo nabyo bakabyishimira abandi akababwira ngo bari mu bantu ngo bayobora ingabo zavuye mu ngabo sinzi n'ukuntu babyita ibyo ngibyo se nibyo abahutu baremewe ibyo rero byo bavuga ngo FDR ni ibintu byo kudukangisha ariko abimenyere FDR turayishaka tuzayishaka kandi tuzaganira nayo ku mugaragaro ibyo ngibyo rero byo kuvuga ngo FDR ni ibintu bishaje ntawukwiye no kubiha amatwi